This is your girl Geneva. Poverty no go locate all of us, you. Won wa ni owo telegbe de ba fi lu gidi din ndu o. Anything you touch you go dey success.
You know what time it is? You know what time it is?
Trendysongs.com.
Oh yeah 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 yeah. Oh yeah 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 yeah.
Oh yeah. You know what time it is?
No. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapa nao. Nasema hapana, hapana. Sema hapana, hapana. Nasema sitaki. Thamani yangu masa, nitatumia vyamao. Baba Mungu karibariki, nitatumia vyamao. Hesabu baraka ndugu yangu, oh dada yangu. Zitaje moja kwa moja, oh. Umaskini ni ugonja, na sitaki kugonjeka. Yawe yuko na sisi, shida hutu hepa sisi. Weyo yo, weyo. Baraka zazidi kunifuata. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapa nao. Nasema hapa na, hapa na. Sema hapa na, hapa na. Nasema sitaki, misitaki, ey hapa no. Umaskini ni ugonjwa, na sitaki kugonjeka. Yawe yuko na mimi, shida hutu hepa sisi. Woyo yo.
Prosperity follow me. Chakini ki shining. Excellence follow me. Everywhere I go, na success, success, currency. I know what's in poverty for my life. I'm missing.
Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani hapa nao. Sitaki umaskini maishani. Umaskini maishani. Umaskini maishani hapa nao. Nasema hapana, hapana. Sema hapana, hapana. Nasema sitaki. Mi sitaki. Hey, hapana.
Hey. Now we think on sign us.
Glorioso,
eh,
now
the beauty is your, eh.
Beat the awesome.
Oh, na, 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 shining above. Now the beauty is
your, nothing can stop you, na, na. Poverty no go locate us. Now successful go the locate us. Now excellence go the locate us. This is your girl, Geneva. Kasha Lira, thank you.
More music on trendysongs.com.